the trigger.
Girl, I like you, Melanie. I put my face on your magazine. Every time you model like, dressing like. Benanda wanga weka kwansana. Girl, I like you, Melanie. I put my face on your magazine. Every time you model like, dressing like. Benanda wanga weka kama nyuka kako kumacha. Kanyumira ulubo cha muka. Bobula omu na guma mburiru. Blanka wangu wajene. Ukulia na bano babi federo. Mtia kuwaleka. Ono mwana weka. Mkunko na chimunga damu enta.
Kamputora ni. Kamputora ni. Kamputora ni. WhatsApp we can chat na you wanna take a chai. Nyawani when the kapo tukatora na iyaya tunakukunda na iyaya tukagitwa na hey. Every day hey, I think about you, I miss you way. Do your party nyere koti mama honey.
PPM. Yeah.